skinny eye. 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 Sipuba ngoba ngifuna la makhipa, ngifuna la makhipa intwana encane ifuna uphila. Ngihamba namagoons nabantwana bamakhipa, give a fuck up no hate, mfana ngithi ngiyabaziba. Badlisa imozoli, 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 mabashiswa isifuba ngibanika ipostoli. Ngigadla ngamavesi ngathi size postoli ma, haleluya, amen. Ngigijima isipuba ngoba ngifuna la makhipa, ngifuna la makhipa intwana encane ifuna uphila. Ngihamba namagoons nabantwana bamakhipa, give a fuck up no hate, mfana ngithi ngiyabaziba. Badlisa imozoli, 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 mabashiswa isifuba ngibanika ipostoli. Ngama vesi ngathi size postoli ma, haleluya, amen. I'm teaching me in the area 18 area. I'm teaching me in the area 18 area. I'm teaching me in the area area 18 area. I'm teaching me in the area area 18 area. Jimisi pupa ngoba ngifuna lo madiba, ngifuna lo madiba intwana encane ifuna uphila. Ihamba namagoons nabantwana bamadiba, give a fuck up no hate, mfana ngithi ngiyabaziba. Badlisa imozoli, 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 mabashiswa isifuba ngibanika ipostoli. Ngikhakha ngamavesi ngathi size postoli ma, haleluya, amen. Jimisi pupa ngoba ngifuna lo madiba, ngifuna lo madiba intwana encane ifuna uphila. Ihamba namagoons nabantwana bamadiba, give a fuck up no hate, mfana ngithi ngiyabaziba. Badlisa imozoli, 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 mabashiswa isifuba ngibanika ipostoli. Kanga ma pesi ngati sise postoli ma, hallelujah, amen. I'm teaching me in the area 18 area. I'm teaching me in the area 18 area. Ngihamba namakrimina alafu ni mali, sise ngobu kanibali, kanibali. Ngihamba namakrimina alafu ni mali, buka sibulala kwasani. Ngihamba namakrimina alafu ni mali, sise ngobu kanibali, kanibali. Ngihamba namakrimina alafu ni mali, buka sibulala kwasani. It's on my bar. It's on my bar. Take it, take. It's on my bar. It's on my bar. Get it, take. It's on my bar. Hey, Bati. Hey, Matala. Hey, Mzala. Hey, Matala. Hey, Mzala. Bati. Hey, Matala. Sip mo shage, him zala. Sip mo shage, tati kava. Sip mo shage, him atala. Giti, sip mo shage. Ifuna lo makiba, makiba. Ifuna lo makiba, umbiga lo makiba. Ifuna lo makiba, ena makiba. Umbiga lo makiba. Kichimi sipuba ngoba ngifuna lo madiba, ngifuna lo madiba intwana encane ifuna uphila. Ngihamba namagoons nabantwana bamakhipa, give a fuck up no hate, mfana ngithi ngiyabaziba. Badlisa imozoli, 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 mabashiswa isifuba ngibanika ipostoli. Ngigadla ngamavesi ngathi size postoli ma, haleluya, amen.